Studio 80 Halaji Malifu.
Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Mamadou Keita to boggi jonde fanu hala Mamadou Samassi ko jom nyali sakrabe heribe. Tiagal yontere tatchugol latol yawraji puditi hakunde 12 boni e gawo ngoldo fuditi ngol sultini san jamarande. Dawbe gonbe Mali ben be ngoytiki toraji daw ben darnugul yawara diwoji Air France le Mali yogabe mabbe kayen donki fe hewde biye goddo hotugul yewtere meden dossier semaine hande na yowi dum ben geedji kareje hunde ben notortende sanne le mu innugul ben nebam ngaji terde bibe kareje de na hewi nafakaaji dingun sembe kawdi amenna hande kikide 33 nogay didi août 2023 bismillah sakrab yawara fuditi beta ko ben du datul lolirgul RN16 hakuni 12 boni e gaw de ben mublaaji dawnoji yimbe edi marsandise ngaji ben imiki beta ko 12 yadi gaw e le denagu no holitri jamare ngonne tunde mistan wiide ben gul do datul na tacca non gila yontere handi intala ak bilal won ko hebane ke da fostango alsisi
lewi kabaruji ke baadi yude le nokko o wakati yamde sappo e jeenay woni ko yimbe le gombe kikiri kanye simbi anale commune boni humpintin transporter M12 wiide gube jihadin ko be tacchunobe lawongol ka yoppiti dum dido kabaruji goti holiti wiide be anda fu hodun sabi so be yoppiti lawongol talatarna yimbe le hewbe woni gabbe imadaraji le kuyal mawdo yottare gar 12 fade kamyoji fayeto karngaji arande darnodi ana heba yontere le nokku o fewde gawo imade fuditigol ya wartade goldo datol ka latke sultere mawde juude yimbe le dawobe fayeto transporter mbe lawol 12 boni gawo ya wartado mayru nafamu dum ana yotto sanne yimbe le juude be do sara lawongul sabbi do ngol do latol kulle de be nyamata ledde ndiyan yite adirta yaade le region aji ngondi le saha leedi amendi nom holitiri wiide yimbe le cubaabe ngombe le nokku on
tamako ngol do lawol yopita yo le wattu du miide na duna wattu dabbo den no ngol do landul woni mo ngol wadata kambe transporter en gawo e kanye bamako ka non donza ton kay yimbe le mbien tranga do transport hindi ko golle o e de yila mabbe dum do jukito le wattu dumido kanko sidi haydara woni horojo transporter en donza wonko hanni intal ak bilal ke na fostango sita sidibe
Kenya jat humbe famini amen wi yimbe lonbe hite ben yoppiti lawol mo le gennudirten simbi on watti goto won ko menen me fi dabiriji yalla mobilaji fu ana yalta ya gaw gay fa hande yimbe lonbe hite ben haddi mobilaji darade le genni boni soni wala yimbe yohobe jippio genni gaw o won kabaru mom hebi le watti joni tiagal mu won me yedi o kabaruji to sofere amen wonbe lam gaw dogino mobilaji kare e remorko fu ko won lam gaw me hande dun tinno fuddi to golle me anda fu kambe ga lambe kawre modon so yoppiti lawol wala fu wami haldere modon game weltike sanne sabe hannen jamar ana wondi e yaade nokkuji to weldi en le lamu amen do tan won huune watar ko me doto yalla dien e dejere hebe homa fu hakkile mudun walto do dogon gondo di labi
sakir ba do hakla ba do kabar en banga be me Facebook e do Twitter to berton hulta wiide ko ba ben buri sappo yo terusi en ngoni masimbinabe mobile goto suju sumama kaborde e gaben kabore kay dun jabe teta man dun taka le hipkoji idi ngada fewde kambe habtibe mali nyande alla nogay ututu bertun denelu lam tumbutu wi communique larmi mali ben le habtibe tato ngoni bormube kamyo goto dun boni fasan fandeli kabaruji ben le wattu tuboji gonde mudun sikki wala kanu nukuji kudi le mali na ben nyakuri de tuboji dido wattuji di yo ben dun latiki sababu kambe demobe kay non marobe dawaji hobe gonbe le salidi ndi jogi bammi sugula mudun ardibe mito ne holti wide dum do humta non wide dum fudata no hanirika non ben tuboji di irwan sanne ele korata kanko abdou bakirin ak mohammedin yatara wonko hebani ka dafastango alsisi
le sahal leedi amendi le region aji tomboktu kan e tawdini yimbe le gombe tombe ka holti wiida rafi tobole nokku o ka ana wimbini du en sanne durobe hewbe du fu holti wiida anda fu hono watta fa wurna dabaji mu emle on do wakkati
onade mangde pulu
tobo ka ana fandi dom dum kutteje mu dum ana yetto on sanne mi ngala jike lobbo fi fewde ndungu hitane hikka homa fu ana andi ka so utuka bammi fa naati fu ndungu hala mu dum ka badike timmude wakkati wulare mi pewti jom nokku amen o dom mi den jogi cittalaji kewdi dabaji amen fu ana wondi watude
magre magre
mali meteo ka holti wiide dum yo sabi waytagol wakati onon lewi kanko ismaila kumari komando hune fu ko wodan tobo le nokku mum nodirta mali meteo ebe jondire toboji moudi le nyalaade garode garoji latad sababu itule dum to
meme
fay kenyam tobo yubama le region ngaji nayi lede amendi doni tombaktu gawo kidal tobo ngaddo le dido nokkule ana unna bernde dum ana holta wiide le nyalaade garode sukulaji ko woni yimbe be ko waram timmude so Allah jabi
inshallah
haya fade nem duro fayo to demobe le nokku o ka wajibi kina tawre munyal
ben kambe dawbe Air France gonbe maliga ben turugi sanne sabi ben ngala jikki goddo den ko gullul ko dawul Air France nguti le maliko den no be do holti wiide ande jogi sugla mudon jati so fay bi mabbe yo kay mbaba hebde ben totede dum den nguti ka do tidal holti wiide na torrabe sanne na wara jonte kewde hande den wobbe kay holti wiide fay ben bi mabbe wana totede jati dum ka itama fay e jati ka won ko be kanni lala shawalti infake dana fay sango alcc
fabugol am bamako do chapantati lewru utunu timmata dum ana tiidi sanne juude amen do hamu fu bilisa woni mudum wala fu kabaru ko be gondi hokkude amen de wakat jon o ka min domo be tam mede jikkini jikkelo bo wiide min garam hebude biye avion amen yellam de keba hotude to amen wari do ila altinerle wom balbe don minen ka beta ko oni woni ko mi jitti don biye avion an o wortam ila jidim de hanno turtaade mi fudda ya gol hande nyalaade kewde gommi lukkude e to gol to yottini kutteje yimbe le gollobe hewbe daragol Air France Mali
to bafla beto min horojo demobe maro ben wadi gidali kenyen fawde kala yimbe le ngujobe ben tiungaaji muudi mabbe kanyi hore rubningaaji mabbe ben buri fufu jokolbe nenno dum wadi to nokku jaji far denno wi mabbe wi makko denno sugabe jokolbe nati dum do ben wujugol dido edo jande de dido watuji sabe gote mabbe tawra jiraama dum e do ben nokku Pontville fadi makko dogude yopude don dono mi citan bidde ben ngurdo dido ngukaji di na jirwi sanne e wattu tuboji to mahina tun hunde bimbide sanne jamaade ne yeto meden hertane dusi simen handan yiwi du men kareje denno e le wattu men mudu e won wattu mudun gonde e ana wara wattu yogaji bam ko do hayne rezongaji yogaji denno do karaji dina yirwi sane leedi ni kebe nokuji kewde dun denno rawi nawtrede e lekulintereji kewdi nyamdu e kanyi dun e ben pomadiji bono bulanga e ko nande mudun kanku alima yatra wadi imadra wonku hebani ne do faba hajaba amen yogabe kedena fostango sita sidibe e alcisse
kareje ana nyameto yimbe hewbe le leedi malni yogabe ana nyama dun sabe gidali yogabe du horsna nyamde de bibbe ledde
leedi sanne kareje mide andondire neddo itoyo dum jati wakati so o wajji dum tam o noddan ka o hannakam mi yaha mi sogada mide nyama dum fawana sesse kareede ana saura o neddo reedu mudum yorta wakati fuko nyama dum sannel odo wakati nyaloma fandi fu bu tendere ka mi watta e kareje de mi yida dum minka sikoro majjum ana heewi sanni beedaade dum du ana yoppa himbe nyaw buuba
lewi dogotan an kabaru cellal nyamgol kareje hewnta bani adama torrafu lewi mebbe nyamgol kareje jati ana nato sabe faddade bani adama e nyablaji yogaji dum ko holliti kanko docteur Ousmane Doumbia godo an kabaru nyamdu jodi do li genni nyono
kareje yo bibbe ledde no bibbe ledde ne ana sawra jikew kutteje fu wala e nyamugol kareje dum yottinta neddo nyaw buuba ko narte yimbe tan woni fati be nyama dum faaja
buuri neban kareje ana defire nyamdu ko heewi tagal mudun ana mujjina dum nato neban wujeteedam rewbe mujjinobe neban kareje ana facintina amen honan be mujjinirta dan neban le genni sigasu hortade segu
namo lakam faawula taw geedi kareje de min gatta dum le ndiyam mi itta hen kufi tagal majjum geedi kebete le hen de min gatta dum ele wo mi una faada so dum be tigi gefu so mi ngatta dum e do barmaaji mawdi de mi juinta do yite fa defo so dum wadi wakkati e dum defo ayam neban dam fuddam nabude do so dum tilike fu so mi ngatta hen diam jonka mi jiltina dum do woni ko mi noddirta bulangal jonka e dum waga nyamede mi de wayta dum mi de yeya dum segudo
do e tawede fu be robe holliti torraji dibe mati le ngal gollal mujjunugon bulanga
les fruits de l'arbre
karaje e ana wara e wakkati mo togo wodi dum do ana haura e wakkati na mun cuuyta di mi de jogi tiddalaji bangal yorunde dum choronange min jonata dum wakkati jon one ana toba nyande fu saatu mi de keba hen kalsi seeda saatu mi keba ta hen feyi hun
warba nyana mante sorala
lebi yogabe bulanga ana jogi nafa mawdo do kabaruji keban leedni son lam o fi dabreji yalla dum ana hunchina hore
ay sakaram pa wido katena ko barjo hande mi tan wa sat fuf ben itinar yutriji su tawani ben bangal application mudun yo nawtrade play store do sedan magazine o meden robe magazine o meden hande hande yo wido kabaru metti alaji fa hande nyamduji taykadi leedindi bur fuf bangal kambe robe ben inrabe galleji be den no jogoji sugula sanne fewde men kulentreji somoyaji den no wakat juno taykam wiide ben nyamduji hono maro sikoro ben gawri kosam nebam kanyo gilibngaji e ko nande mudum fuf wana ti sanne le lumoji kewdi ben leedindi den no sabuji di kay gor fuuli ben gor fuf no famuri bangal kambe jeebe mobe be tayam be kanyo fay jamarande e hanjotobe den no mi horo ko habane bangal wurke do fo stango min e sita sidibe en kirejam
watti joni kulle fu ana tiidi coggu somme jaati heeda kasin menen rewbe defobe me tampi sanne seleri kay ponvron futti le ñol man handen li sagoroji di
wala be de rewbe dido ngonbe bamako do hewbe mim siti ti dalla cogguji somme aji di gilla boy to kitatun kay be kawni ko jaati wattu mo be tayki kilo goto maro ngabbi fa temdere
fo sera sa tulu era
ko hunef me wawa sudde kasin hala neba haltaken maro kilo goto mena sodan temdere to amenga me yi hono mo abada aubergine ko me so aran buudi joyi do ana totte hande buudi sappo yoga ana totte jatti nogay fey dandini ana totte buudi sappo hande to mena buuseme o titala goto wodi kulle ne futti di ñolon hande mena ciotta kilo tew temede joyi yaade temede jeegon
so na ne bam cioguji ñamduuji di na tiidi dum to sigaso tun baler leedindi
wala bora ko pruti
to mena sigaso ciakur maro wotu ana totte fa o ñaji nay e temede tati yaade o ñaji nay e temede nay sikar kilo goto ana totte temdere cefande jeegon ne man litre goto ana totte temdere nogay watti joni jeppige sedan jaati sikkaron ka e maron anati di fa handen wala fuk mi wa halde kasin menen defoben
to gawtun le sahal leedindi e weerobe defobe legumaji e ko nande mudum fuf beedi tidude kilo ku hande yu temdere e debe sapu mu pomme de terre yu temdere cappande jetti
kulle defo ana tiidi de sagorje amen jaba e carotte yi ataken kasin le luma gawdo concombre ana ciotte facce fa de jetti sikkaro ka e kulleji ko heewi yi ataken wala hala liddi dum mede tampi sanne
labra la maison a gawo tite très très cher
donc en quebec a cultivé ka do tidalla nyamduji yu sabi wolde ukraine lati do sababu isin ngaji kewdi ngondale le do yogaje muti yude abdul karim jamtone goto e donc kebe cultivé ka do tidalla boyanni en soni dejer hotaka li adnorndu
il faut situer le problème dans
torraji matadi le watti joni ana fayi do sabe wolde ko woni le ukraine di torraji hewta adna fe da mudun sabe ne wolde natin sabe kulleji hewdi kasin led yogaje natale leedi men dum ko tikni kuleji ko heewi handen hitane fu toggu buran edade du ana mate le ledde fu handen sabi moblaji kay kuleji ko naddata di nyamiriji le leedni fu toggu mudum ngabbe
pour transporter différents produits vers nos pays
watu kawtol hakuni mabbe ministry ko ni do jaagu julabe mobbe hokki non tajural wadde bawdum be yalla hido telaji di na immo ka faado gonden do dum taykaka e wi himbe le hewbe